kukutukana. Hey, ya, skiza. Hello dear, karibia. Huku geto nasikia wanatuita mama mia. Takupa penzi, utalewa kama bia. Tukiachana usiseme nina kibamia. One direction, mindo Mr. Right. Juu ya penzi lako itabidi nimefight. Wananita canon, the dark night. Mina penda vile unapanga so tight. So beautiful, nani mwingine. So sexy, hakuna mwingine. That pom pom, hakuna ingine. Hata nikipewa maze sitaki ingine. One slow, one fast. One slow, one fast. One slow, one fast. Magiali wa the best, eh. One slow, one fast. One slow, one fast. One slow, one fast. Magiali wa the best. Wasoro wa dadai mini player. Okay, mini player wafuta. Na kuanga busy nikipiga madribble. Ukiniacha si machozi ita drizzle. Kwanza vile jegi zako kuwa mabibo. Umeniweza hadi mina imba wimbo. Eshima mob vile unanga maringo. Siku wangi single but I can mingle. So beautiful nani mwingine. So sexy hakuna mwingine. That pum pum hakuna ingine. Hata nikipewa manzi sitaki ingine. One slow, one fast. One slow, one fast. One slow, one fast. Magiali wa the best, eh. One slow, one fast. One slow, one fast. One slow, one fast. Magiali wa the best.
So beautiful, nani mwingine. So sexy, hakuna mwingine. That pom pom, hakuna ingine. Hata nikipewa mazuri taki ingine.